olwaleero ensi yonna lwejaguza era okwongera okwefunyiza ku lutalo olw'okumalayo ekirwadde ekya mukenenya World AIDS Day. Ssaabawandiisi kino kyabanga Magati Antonio Guterres mubaka bwo bonna ku luno akubiriza amawanga okuseeseetula n'okwongera okuteekawo obuteetulako olw'obuwanguzi bwe bazze batuukako wabula bakolerera okumalawo ekimbe kino omwaka 2023 tegunnaba kutuuka. Anokoddeyo kukendeeza ku muwendo ogw'abantu abapya bakwatwa mu Kenenya buli mwaka ogukendedde ebitundu 40/10 okusala kimu kyakubiri ku muwendo ogw'abantu abafa endwadde ezirina akakwate ku Mukenenya obungi obweweweza Mukenenya okweyongera okusaasaana n'ebyala bingi. Ono asabye amawanga okwongera ebitundu amaanyi n'obumalirivu abantu amanyi nti bavunaanyizibwa babo okussa ettoffaali kutawula okulwanyisa Mukenenya nti kyokka amawanga galina okukimanya nti okukomya Mukenenya obutasukka 2 kirooto ekisoboka. Wano mu Uganda olutalo olunaku olutambudde wansi omulamwa ogw'okuzimba eddoboozi erisoboka okukoma ku Mukenenya obutasukka 2023.